minisitule y'ebyobulamu okwanjagira bannayuganda okukyusa enneeyisa yaabwe n'endowooza ng'emu ku ngeri y'okuziyizaamu endwadde. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu, Uganda ekyatigomezebwa agalwadde agaziyizika ng'embeteze eva ku buligo. Ministry etegeeza nti ebitundu 9/10 ku nsimbi ezisigibwa mu byobulamu zigenda mu kulabirira balwadde, nga kino kyetaaga okukyusa okuyita mu kusiga ezisinga obungi mu kuziyiza endwadde. Kamisona avunaanyizibwa ku byobulamu ebyekuusa ku butonde mu ministry eno, Dr. Herbert Nabaasa, ategeeza nti singa kino kikolebwa, gavumenti yakutaasa ensimbi eziwera ezibadde zigenda mu kujjanjaba endwadde zisigibwe mu birala ebikulaakulanya eggwanga. Abyogeredde mu nsinkano n'abavubuka olw'okubaganya ebirowoozo ku ntegeka ey'okussaawo ennaku ez'okulongoosezaako ebitundu abantu mwe bawangaalira.
Tulina oteekako enteekateeka n'aleetera abantu okukyusa ebirowoozo, abakozi, abantu kinnoomu, kulaba nti obutonde n'obuyonjo mu cities bubeerawo, kubanga mwalage amazzi abantu ge bajo si malungi, kasasira y'emyala, enfuufu, twagenze okulaba kati endwadde ezisinga ziva mu nfuufu, kyebaita respiratory tract infections, ebyo byonna biva mu bujama. Tetwagala tutandika omulanga, tulina okuzuukuka tukiremu tuwange n'ekigambo ky'obujama, tuwanyise endwadde ezisinga kubanga zisinga ziva mu bujama. Tulowooza nti tutatukwatidde wamu ne gavumenti n'abantu tujja kugoba obulwadde, ate ssente ezo zetukozesa mu bulwadde zigende ebintu ebyenkulaakulana nga okuzimba amasomero, okuzimba enguudo, wakati bajeti ezisinga zigenda kujanjaba abantu, ate nga endwadde ezo tusobolozewala tuyisa muyonjo.